Prolific.
CKMusicPromos.com. Mr. Cashboy, hang a bit.
I'm your boy Chimuchi. Penetezo ya machi kundi chatu bantu baze kuchisonta fikumo. Penetezo ya machi kundi chatu bantu baze kuchisonta fikumo. Ati mukazi chikondi alinacho manje mamuna chikondi chake imweni chapatela. Nezon kala ni piti samu peni palivindu va mene benzo kamba bantu. Nezon kala ni piti samu peni palivindu va mene benzo kamba bantu. Nati nangu bakambe kambe wande visa kasila. Nangu bakambe kambe na ino bushku humonka fikilishe fila yo. Nakuhuza po ya mama ya waninati wahine kala kuchulila. Nakuhuza po ya mama ya waninati wahine kala kuchulila. Nangu fishu peshahani mayo waninati wahine kala kuchulila. Nangu fiko seshahani mayo waninati wahine kala kuchulila. I'll be there for you. Are you really fight for you? I'll be there for you. Are you really fight for you? Nangu fishu peshahani mayo waninati wahine kala kuchulila. Nangu fiko seshahani mayo waninati wahine kala kuchulila. Baby mutima wanga zeluza mandiwe vimafuna. Baby mutima wanga zeluza mandiwe vimafuna. I promise to fight for you. I promise to be with you. I promise to fight for you, baby. I promise to be with you. Mumwa chushi na munsansa. Ine baby kaba nobe. Nati palama 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 pape. Ibe iwe na ine mami trende kwe chipal. Bose banza kubaja benzo kusekano kusonta viku monati baby. Tie tibalangize kutichi kondene mutima. Nakuhuza po ya mama ya waninati wahine kala kuchulila. Nakuhuza po ya mama ya waninati wahine kala kuchulila. Nangu fishu peshahani mayo waninati wahine kala kuchulila. Nangu fiko seshahani mayo waninati wahine kala kuchulila. I'll be there for you. Are you really fight for you? I'll be there for you. Are you really fight for you? Nangu fishu peshahani mayo waninati wahine kala kuchulila. Nangu fiko seshahani mayo waninati wahine kala kuchulila. Umotelula na mumpili baby wandi ine kabanove. Nangu batu sekeshani ya wakambita baishi boko twafuma. Unikwili lile mami nisa kukwili lila nane. Unikwili lile baby nisa kukwili lila nane. Nakuhuza po ya mama ya waninati wahine kala kuchulila. Nakuhuza po ya mama ya waninati wahine kala kuchulila. Nangu fishu peshahani mayo waninati wahine kala kuchulila. Nangu fiko seshahani mayo waninati wahine kala kuchulila. I'll be there for you. Are you really fight for you? I'll be there for you. Are you really fight for you? Nangu fishu peshahani mayo waninati wahine kala kuchulila. Nangu fiko seshahani mayo waninati wahine kala kuchulila.
I need you.
Cashboy Punk, exclusive from CKMusicPromos.com.